Make it through it all. Asubuhi kitu cha kwanza kulainisha vocal, alafu na msha choko. Free time ni take use a hobby, hobby kazi. Kwangu mziki joni kazi. Nimegeuza white collar, street dress code na nywele chaki. Usini confuse uniteja mbazi. Mini lawyer, fighting for social justice. Mini tailor, na mend moral fabric. With the economy secure na flat tire. Na hopelessness is easy, bado na inspire. Kazi yangu hayezi expire. Kazi yangu ubaki hata after nimeretire. In the meantime na aim kwa parking Mitsubishi. Kwa dining table Mitsubishi. Repeat me kuishi. Niambie life ya kuhaso kwa heri. Ile ya kutohonana labda nione kwa teli. Tunina subira na kamba ya kuvuta heri. Jek, ilo mesikia. Imziki joni kazi watu wangu. We na kuishimu kazi yako, ishimu kazi yangu jo.
Umziki kwangu ndiyo kazi. Mhuni jamani, juu ya nywele zangu na mavazi. Ay, 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 ay. Muziki kwangu ndio kazi. Unalisha watoto nyumbani. Unapigania hizi haki. Ay, ay, ay.
System ya speedy vile utuwa vijana hope. Na rap kama yangu ngumu kuset up shop. Yani trudi mtani kubili na wise na cops. Au, mtu wangu siji undia jobs. Jini ya sock toka shule na uza thoughts. Kwa rhythm wanataka ni hawk. Mystery zangu loko lakini na ensoko. Mziki yangu yote global. Na wezi ambia fans wangu kitu coming car pop. Na population kubwa ni jobless. Na lands kubwa nyewe pia iko kwa west. Na madama wanateta unemployment. Ini kazi gani na done nothing to something. Somewhere there garbage expert. Yeah. Na usteke meen kasa instakabadi bila pejo. Mziki ni kazi.
Mziki kwangu ndiyo kazi. Kusini ita mhuni jamani. Juu ya jale zangu na mabasi. Ay, 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 ay. Mziki kwangu ndiyo kazi. Unalisha soto nyumbani. Unapigania hizi haki.